Tanga. Ask him some. Yo, on so ne brugu le fondar. Yo, mare. Tonight there's a fella lewa duhozing. Silo gene samuna ding. Hashtag budget. Or else return rumanja. Hey, oh, return ruma umat. So, morume. We tse o rata monate o. Morume. Akere we tse o batla go chila le rona. So, morume. Morume. Ding. Hashtag budget. Sheba ncham. Tole baketele ice ne. Botlale round we nngwe hape. Watse ba re nwa yena ke. Hey. Utlise change yo. O rata mpu ikwala. O sano bo re bua bua o re he he bo khouza le bo mouza ba slege. ene ra uzama nje lona le batlaeng le batlaeng morumeng eya morumeng.